Manze, welcome to the Real Nonsense KE podcast, manze. So it's been a while.
Real nonsense.
In it. But anyway, manze, it's been a while. Before manze, okay, see, it's not been a while, but it's been a while before to post. I had to past.
It's been a while since we.
Anyway, manze, welcome to the Real Nonsense KE. This is another episode. Nikona maboys wangu, manze. Today is just boys in itonga boys club.
I mean, yeah, boys
yeah
club.
We call it boys club.
The boys club. Boys club.
Yeah. So tukianza the boys club. Oki pigaga nini yako pale nitonga je danko. Ukije explain. Sema we ni nani kwanza, alafu sasa u explain. Hata usiposema no problem. Tuteka sasa username yako pale kwa description.
Kweli.
No problem. So kitu ya kwanza leo tunaongelelea manze. Hey, nimecheki Worldcoin ina trend ka nonsense.
Ina trend mse, wasana dead you
be. Wana dead we ni kulize, we na mi dead.
Yani waso mi dedia.
Yani.
Watu wanataka pesa, watu wanataka pesa.
Watu wamesota.
But anyway, wacha niulize swali, wacha niulize kama boys tu. Nikulize, kama mi napata thou saba ama thou nane, thou kumi ya sare, mwono nisiendeye u thou kumi.
Endea.
Sini, kama yo ndo Illuminati siniingie bas, na sipewe job na uru uto bas.
Actually, I did see someone, alikuwa muulize swali, ikitu ya huduma, watu walitoa sijui fingerprints zao, sijui nini hizo biometrics, na kuna kitu shaiko.
Kuna shaiko shaiko.
Sini ingeti Worldcoin ipatiwa ini thou sita ama saba, sunona.
Na huduma atuko tunajia. Jengwa kakitu.
Bana.
Wacha muni tuweka macho
kila kitu. Ulisema di kukukonazo kwa nyumba. Manzea kwa ulisema di
kasha ya chana na bori. Lakini cheki. Huduma ikutuitisha. Ikutuitisha ma-iris, jima nini. Hakuna mtu alitua macho askaniwe.
Sikiza, acha nikombe kitu.
Bro.
Mimi nishayamka 5 a.m. True story. Mamangu ametuamsha asubuhi akituambia niaje. Huduma namba, manzee tuendeni, tukiingia huduma namba pale tunapata line flani mrefu hivi, unajua litutisha nini? Birth certificate, wakatutisha ID namba, wakatutisha sijui nini, kwa hivyo mtaku niambia, sio ona details.
Na hiyo huduma, sikia tu, na hiyo huduma, kuna mtu yote alikritik saa, lakini hii na criticize yu, ati juu kwa sababu napatia na iris yangu. Acha nipatiwe do bro, renti talipo na nini.
Acha ningei,
shida hata juni ni juni madolari.
Hey. Lazima tupate do, unaona? Hata Raila alikuwa gana 2 for 6k.
Unajua?
Hii serikali ya Ruto, wewe bro ulimshika tao lini mwisho? Kwanza niambie tu.
Unajua? Nimeona mtu homeless amekaa chini kwa nyasi, hana mbele ama nyuma. Unacheki? Mazee nilikuwa naangalia mzee na medi, huyu mtu akienda tu sahi apatiane macho zake.
Anako mbele.
Anapata ka kitu.
Na usaba.
Na pelekea mazee.
Acha nikwambie ati mazee, unajua za usaba kwanza ni. Si acha nikwambie za usaba kwanza ni glue ya mwezi 2.
Walai.
Haya, phone. Hiyo ni shade ya kama mwezi kama 2. Jo anapiga ma local za mbao mbao. Haya, apige pale
kwanza.
Yeah, apige pale.
Ametengeneza tent yake, kuna tent mpya mali. Pale chini ya
mutaiga pale. Atijue macho yangu.
Macho tu.
Atijue
ndani. Nayo.
Alafu niambia maisha umsi itakuwa was. Akienda a register. Wewe acha.
Wewe acha.
Gavai acha kudanganya.
Gavai. Watu wenye wafai kuchukua Worldcoin ni mtu mwenye najua. Iris yake kichukuliwa data yake ni kuna vitu mobs zenye zinaza feature, kuna vitu zenye zina feature zenye wezi taka kuchukua hiyo kitu.
But you do understand, you do understand, you do understand, this is an iris that they are scanning. It's not the biometric data that they are taking.
They've already taken your fingerprints and your iris. That's enough. That's enough. Jinako si unapeana. Emails unapeana. Namba yako, ID. Ni nini ingine wanataka?
Obvious. Unajua kuna vitu wezi.
Lakini nikuulize, ni mseo maju, si mseo wa Kenya.
Exactly. So skia. Atujali juu ni mtu wa Kenya, ni mtu wa majuu, so anaweza hack everything you have. Kenya hatuwezi haki, na hivyo sasa tumehakiwa hapa hii Citizen juzi. Tumechangamka, watu wanahakiwa huko ma Gmail. So kama mtu wa US anakuchizo details wote, anazitakia nini? Yes, Mkenya, mbona anazitaka?
Sawa, skiza. Lakini, kuja kwa point of the view. We are a third world country.
Yes.
So because you are a third world country.
We are a developing country. No, we are a developing country.
So we are developing country. Yeah. But at the same time, we are very broke, bro. Yes. Mimi kipige sabu hivi sasa nimekaa hivi ama mse amekaa hivi anashanga fuck ndato wapi school fees ya mtu hii sasa. Ni macho yangu tu hivi. Macho tu. Macho ni dhao saba.
Rent hiyo shika.
Na nadaiwa school fees dhao nne. Aji. Yo ni dhao nne.
Nikona mshwari.
Nikona dhao nne pale nilipe yo balance. Alafu yengine mbili maybe nene ni shopping ama nifoye nini. Kwa ni mta kuna miumse ataenda.
No, nakupata. Yo ni naelewa. Naelewa if you're in a bad point in your life. Kama unaona hiyo hesabu inaweza chukua. Lakini kama unajua kuna vitu na try kuficha na huwezi taka data analysis yako ichukuliwe for a certain au jui kenye wanaweza fanyia kama ni bombo ni sawa si ni bombo
chukua ufanye hiyo kile kitu wangu bora
kama ujali jua hiyo chukua
cheki
simple
si wewe peke yako wa Kenya wote unasema bombo
kuna kitu hapa vya tufikirie ule mse mwenye anapatia na ido kama unapatia na dhao saba for like for 2000 people obviously you have a lot of money on your bank or in your bank. Uko na hiyo pesa ya kupatiana. So wewe Kenya unataka ni hiyo data. Alafu ule mse mwenye ulisikia amefundi project yote ni mse mwenye ana deal na AI.
And he's very smart.
Yeah, and he's very smart.
So kuna kitu yenye anafikiria.
I don't think they are after hacking your account.
No, they're not hacking you. They're using you. That's a big difference.
They're using us.
Yes. Maybe kama they have already studied the future. So they know.
Yes, sino nasema they know. Yeah, exactly. So wanajua,
it's a new world order. It's a new world order.
Tuko internet era. Say atuko nini industry. Atuko hiyo time.
True. Ni kama ile time yenye Bitcoin inaanza kuingia Kenya. That was in 2008, 2007.
Watu waliruka.
Bitcoin ilianza hivi. Ndio ingia kwa market. But the world coin ilianza juzi. Hiki kimekuwa.
Wao meregister world coin.
Mimi nimeregister.
Lini?
That was last year. I think yes, this was last year.
Kwa malls wanapiga line.
I didn't know anything about it. I never had any information about it.
Wale wa Kenya wajanja walijua before. Na wale wanajua sasa ndio wana rush.
Kumbuka Worldcoin ikiingia ilianza hivi. Wasu walikuja wakapatiwa kambua read about this cryptocurrency. We are going to be paying you this amount of money. Ilikuwa nalipwa a dollar I think per page. Walikuwa nalipwa $1 per page ukiisomea. Unaona?
I remember.
Lakini saa hii wasu wakakuja wakajua kumbe unaweza trade hivi, unaweza fanya hivi, kumbe unaweza tuadui kujadi kwa Mpesa wallet na ikupatie pesa. Hiyo ndio imefanyika trend.
True. Lakini mimi wacha niwaambie niaje. Mimi unionyeshe tu pesa ya sare hivi. Wewe tuingie huko. Unataka macho? Atakupea macho. Unataka nini kingine?
Kwa hiyo kweli gavana Ruto ni expensive. So hiyo time yenye alileta watu bado hawako wamerealize Ruto anaenda kufanya ile kitu.
That's
so
true, bana.
Tuka accept ile tutaki kuingilia story so watu wengi wakalenga. Jumi pia mimi niliona nikaenda kuskaniwa but yangu mio day scanning ilikataa. Unaona stories za 666 sijui Illuminati.
Ushoto. It's a religion.
Alafu unajua
you believe in God. Sawa. I believe in Satan. You believe in
horses or anything. Oh,
sawa. Unaona?
You do you.
Kama tunaabudu Mungu mmoja na tuko na religions tofauti. You have Christianity, you have Hindu, tuko na wengine. Unaona? hizo ni vitu tofauti. Sio zingine.
Hata sikia unajua hata story hata story religion ama hii 666 ingili kwa nini? Kama kama sikia ngoja sikia kama sikia ndio nasema unajua mbona English sikia unajua mbona English sikia kama sikia 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 tu kwanza sikia sawa kwao ni sawa mimi nasema as per my perspective Wildcoin World Bank mbona unadhania World Bank haiko involved na Wildcoin iko involved ni bro hii kitu lazima imefunguliwa na something to do with a bank ju bank says inaenda kupotea. Sasa tunaingia time ya digital like nini coin do yenye utatumia tu kwa net au utaneed kwenda kwa bank. Naida. So bank zinaisha. So bank zikiisha unadhania mtu wa World Bank sasa ajui already. Si anajua. So si lazima invest on something new. Wildcoin na World Bank lazima there's something connected. Google that shit. Kolo. Google tu World Bank na Wildcoin kama ziko connected. No, angalia tu hata sasa
hivi. Iko connected lakini because nimesikia imekuwa connected na 666 yenye Christians
wanaona. Kila mtu atakuwa.
You know, check sasa unajua alifanya nini? Wildcoin ilikuwa launched on the 6th of July, which is the 6th month of
I don't believe it.
Sema ukiona hiyo sign ya Wildcoin au uone hapo hivyo ka 6 flani kama mechoro.
Sasa sasa unachikiniaje? So that's yeah.
Unajua tunaweza tafuta na Illuminati ya kuongelea.
Mission kitchen. Check it. If you take a dollar bill right now.
Are you tunajua ya dollar tuliona.
Right. So, mbona
ya dollar tuliona juu ya dollar tuliambiwa pyramids. Pyramids ziko US. Hiyo US waliforce. Hiyo waliforce. Na waliforce for their own reasons because ukiuliza mso US hiyo dollar.
But it's still connected to Illuminati, isn't it?
How?
Let's see.
Kama ni Illuminati na mimi unanipea dha usaba sahi, wacha niingie basi Illuminati. Sio. Me as long as mimi
ni kwa sawa. Eh, tunaamini Mungu. Eh. Mungu wako ndo atakuokoa.
Sasa ni hao ndo wamenifanya ati niingie Illuminati.
That's right. The point is the people of Kenya are broke. Wanaangalia the easiest way kupata
do.
Hakuna kazi. Kama Raila alikuwa willing kutupatia 6000. Huyu Zakayo.
Huyu
Zakayo ngoja. Mbona Zakayo situpatie hiyo 7000? Na wanataka kufunga Wildcoin. Hakuna kitu inafaa kufungwa. Kwanza wose skuri ama nani?
Nani? Ni Abel Mutua. Mutua ndio amesema.
Abel Mutua ndio rakamba. Mutua
Kilonzo. Ah ngoja.
Ni
Mkamba, ni Mutua.
Ali Zakamba, mwanawe kana wana.
Amesema ataki Wildcoin itumiwe juu. Alisema bati yake alisema juu ya data watu watachukuliwa. Hizo ni vitu mob sana watu wanachukua. So unajua issue yake ni yeye anajua huko mbele hiyo kitu inaweza tumika vingine. Sasa si unaona si atujui. Yeye akisema hivyo anafai kututolea proof. Anafai kutuambia nyinyi msichukue Wildcoin because of this and this. Yeye hajatuambia reason yake kwa nini anakataa. Hajatuambia oh cheki naona US in the next 5 years inakawatatumia data yetu kuitumia in World War 3 or something like ujui reason gani.
But there's something fishy about all these things.
Of course, of course. Uwezi pua pesa bure for nothing.
Unaambia kwa when the deal is
to think twice. Hakuna do ya mwisho ulipatiwa bure lini? Avieta, uongo kweli. Do ya mwisho.
Angalia na current situation. My child hana school fees. Wanze hajenda shule for 2 months.
Rent ndo iko due.
Ndo rent ndo hii. Aya sawa, nimeambiwa ati nafaa nilipe kitu kama dha 10 ndo niingie kwa hii nyumba. Aya nimeambiwa
ati.
Aya nimeambiwa napewa dha 7 saa hii ya bure nitoe macho yangu. Na si ati nini?
Alafu
the next week you're going to receive the same equivalent.
The same week you're going
to. Yani the same money. Bro, mbona usipeane? Mbona usipeane?
Naangalia mtoto wangu anaenda tisiju nyumbani ana ati
tusicriticize mali kuna opportunity.
Yeah, Kenya mimi naweza sema ni tu ni hivi. Sikia.
Don't criticize where we are.
Sija criticize mind over matter. Ivo tu. That's my point. Ivo tu.
It's not a mind over matter.
No, mind over matter in the fact that kama unajua wewe itakuaffect usiingie. But kama unajua haita Sikia, unadhania una sonko wako altcoin. Sikia. Unadhania, ngoja. Unadhania unya kwa altcoin. Hawako.
Juu wako na door.
Exactly. So, mind over matter. Yeye, matter haimsumbui, matter yetu ni pesa. Mind yake yako sawa. Mind over matter. Yeye kwa no, nasema. Sikia, haitaji door, but... aingi altcoin kwa nini?
Juu
ako na do, sawa. Sisi tunaingia juu nini? Sikia,
ndio kuna Maserati kaja mzee broko na Maserati.
So tunaingia juu ya kusota. Hatuingii juu ya ati tunataka kujua. Ngoja, seti juu tunataka ku trade, seti juu tunataka ku save, tuone venye itaomoka huko mbele kama itapanda. So most people wanaingia juu ya kusota. Wewe kama unaingia mind of a matter. Sawa,
kidogo tu. Wale wasenye wanajaribu ku criticize this thing ni wenye wako na do.
Yes,
so because they have already the
people who pesa, already have a job, they are seated in an office.
So they are criticizing this thing on na ai nyinyi mnachukulia data yenu, lakini angeko kwa position yenyewe
angeingia. Of course, si ndio sababu nimesema mind of a matter. If you mind, kama wewe kwa akili yako imekwambia cheki mimi niko sawa, sihitaji hiyo 7,000. Already say niko na 7,000 M-Pesa na niko na deni nyingine bank. So mbona niingie? Mbona niende nipatie edits zangu kama kiari wenyewe? Sijua sitaki kusumbuana nao. So
the rich wasijaribu kubishana
na so the rich hawezi ingia hiyo kitu juu anajua.
But kuna kitu moja. There's something they know. Kuna kitu moja sikuelewa.
No.
Not that there's something.
Bro, I swear to God there's something.
There is something fishy about it because ukifungua tu hapa toki join ubro alikuwa ananiambia ati kuna place inafaa kukuambia you're not supposed to trade with someone who's in US.
Why juu imebaniwa US? Mbona ibaniwe US? Mbona ibaniwe US ile tu Africa?
If the co-founder
uone hiyo kitu ina kasa suspicious
ako United States of America, why does it
cause they have a target audience?
Target audience unadhania
Africa cause it's nini
juu sini third world already. Sawa, we are developing. Mbona waitoe place yenye US wanaweza pata watu wote? Mbona waitoe mali wanaweza get kila mtu hata bila Africa? US inaweza get everyone kwa altcoin na atakuwa sawa.
Una very simple mbona answer for that.
Aya, sema.
Unaona, if altcoin ingekubaliwa na US, ingekuwa a centralized dollar society.
Exactly.
Like it was centralized.
Aitoa dola.
Aitoa dola.
Unaweza juu kitumia unaweza
wapi uwezi hata msemenye utamuuzie hiyo kitu itabidi aende kwa bank kuuza hiyo pesa.
Check enda na tao yako Tanzania uone kama utachukua tao.
Unajua mbona atachukua? Mimi kuzangu si ameenda.
Atachukua kwa sababu yeye
ndiye. Wanajua pesa ya Kenya ni bro, sahi. Moja acha nikuulize. Bro, unaniambia nini? Upewe dola. Upewe dola sahi utakataa. Utakataa hiyo dola. Ama utamwambia twende uchange. Utakataa hiyo dola. No, niambie tu kweli. Utakataa hiyo dola. Utaichukua.
Out of experience. Ukikuwa TZD ama Kenya, ulipe na dola. The value so big umse hata jali
Kenyan shilling ukipeleka TZ ni kama dola ukileta huko.
Nini unaniambia? So like ujamaa anajaribu kuletelewe ile ya tuko I think I don't have this right word but Kenya, Uganda, like, Somalia, like unaelewa? So kitoka Kenya uende Tanzania unaweza tumia sio foreign exchange.
Unaona EAC pekee inakukubalisha kwenda na do yako uende TZ ulipe mtu na